degmada xudur ee xarunta gobolka bakoori weliba ku dareeray olole qaranlanka aruuriya qaybo shalgadeysan ee bulshada magaalada ganacsatada baawureyda goobo walbarashada taasi oo lan ka talgalay horumarinta kaabayaalka dhaqaalaha sida wadooyinka caafimaadka iyo walbarashada qaarankan weliba intis badan laka aruuriya iyo lama kumid ee xaafado magaalada hanoo kalena haddii la kuweeda in laka aruuriya dhaqaalahaasi weliba laka dhisi doone wadooyinka magaalada si kor lan qaada bilicda iyo fursadaha ganacsiga gudoomiyaha guddiga horumarinta degmada xudur cali karyare iyo weliba uusoo ku booriyay noocyada shalgadeysan ee mootooyinka ka shaqeysa magaalada xudur in iyo biyana qaaraanka dhismaha wadada laamiga ee magaalada xudur maadaama ay muhiim tahay in bulshada iyo iska talataa
noo ee guddigii horumarinta mashaariicda degmada xudur oo dhowaanta howlwedni hoylinaha tumeel fayl maro hayta waana eedna liin dadaali sadiidi gurubi dadaaleen hatan ilaa ibi haafadayaalaha mari ilaa hata buulow laha kubahi hata buulijadiid la maro hay mardhown rajayohayn intii mawrigaabay la bilaabo tii kale oo qeybtay oo heldhabaanadii ilaa iyo hooli dalkoodi yaani hooli meel fayli maro hayta yoon hooli o wadadaaq guddii kale usuna ilaa iyo tukaame qeybta liin qaabilsanaa yoon hooli o wadadaaq i dadweynihii oso faylanin la shaqeeyey so faylanin la shaqeeyay magaaladii oo intay dhisanto wada nagato jidlaam nagata kadadaalohay iyoon iyadan maadsinyin alxamdulilah ilaahay mahadle walkas ilaahay dadan fududaaye hatin hooli dhatalaku ku jar guul hatalaku fadheero ma e wali kala fadaana insha allah untiaantun ku sheega nimanka baawureyt bajaajleyt isadalwaadleyt oo magaalada kudu roogan wali laku faday beese qaraan e dugsigii baa laku qaadohay iskoolkaa laku qaadohay yoogina dadkii bilka inshageeyay oo bilka ku dirsanaya ku mid ayin inti bajaaj mase sadalwaadley mootadii ba laku qaada $8 haddii ilaahay rob qofkat wali fadaana sidii oo dadkan kale haafado inis karaameeyan qiimeeyan dadkan guddiga e wala ansiyaayan yoona ansiyaan sababto e wal qofk gurijay ka dhisadoma e qofkad wali ka dhisado haye meel dadkii bulshadii wada leta bulshadii ku dhahayta belaadii magaalada haka bahaasa yaa lagu sheegay haye wali eedi eedan ka dadaalayaana dadkaas mootaleyta sadalwaadley ilaa bajaaj e intii baasihiisa saaniya ka dhiiban maalinta oo bale oo 29 bilaawdaasa hooditiyo wali rajeena dadkaas intii hoolatay sifayl u wadaan guddigana eedi eeda mahadanka nage hooli isu qabadan isiyo inshageeyan maasha allahu
kusimaa gudoomiyaha gobolka bakool cabdulaahi maxamed nuur isneeg oo xubin ka ah guddiga horumarinta degmada xudur iyo weliba uusan xusay inay waajib tahay in xudur magaalo madax iyo ngata shanta degme ee gobolka bakool ku tirsan in bilicdee la wanaajiya usoo onanka baaqi xaafado dhiman ii bajaajleydaba in uu biyana qaaraanka
bismillaahi raxmaani raxiim sidaysin wada ogdiin muddahta ilaa 4 bilood oo kale ee degmada xudur may ku socotay barnaamijkii horumarinta degmada xudur aa socotay mayn mahadnagaane qof kasta oo reer xudur e ama dibadda roogay ama dalka roogay oo kaalin muhiim ee ku qaaday sharaf si sharafle walaay si sharafle biyo alal walaay lan qorsheeyey haddii nagada fadi caafad haddii nagada fadi maamulka degmada haddii nagada fadi heeda kale nagada fadeen dhammaan intii lacagta diidii oo kaalintaasi qaadatay mahadnagaan geerka maayan fadhiine barnaamij kale oo hatan in bilowda doono maalinta khamiiste oo qaybtan bajaajlad bajaajlada maan sheegana maalinta khamiiste xarunta laka shaqeeya may nagadaas hanuuninta nagadaas qofkiiba mayla ku faday $8 waajibaadkaasi mae bajaaj shariya ma saaran qof kasta shaqsi kasta oo xudur ka nool yaarantaas ma saari qof walan dhiiban ma dheero haddii arday nagada fadi haddii qof heed inshageeda nagada fadi haddii qof dibad yar nagada fadi in qof kasta kaalin muhiim ee ku qaada arrintaasi yalan baahni eedeedan ka mahadnagaana nimankii sida sharaftale sida xaafada buulow ee xaafada buulo jadiid oo kaalin muhiim ee ku qaadeen xaafado kalena may fadaane in labadaas xaafadood ka daydan runtii eedan ka faraxsigna labadaas xaafadood kaalinta muhiimka ayay ku qaadeen inta dhammagnaha dhammaystiran qof kasta oo walna xil saarana waajibaadna in gudado lan baahni barnaamijkan barnaamij oo deegaanka laka horumariya barnaamij oo may waa horumarka iyo bilicda magaalada lafadahoy barnaamijkan koray oo laka talagalina ama hay-addan barnaamijka wadoona walan horumariyaase laamigaan horumariyaas xudur isiinba kuwara qabtaan xudur isiinba kuwara qabtaan may magaalo madax ngataa gobolka bakool shan degmi hoos kuraas in bilicdiya muuqato lan baahni marka qof kasta oo kaalin ku qaadadeen mahadnagaana een bajaajiyadna ma sheegana in maalinta qamista oo balaawdo doonto unin iyo la fadhiin unin roogna in si sharaf leh walaalka biyaanka